Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare noga e jeogom lewru janvier hitande 2016 jena yamde suki do studio tamani mi tawa e les maisons de la presse bamako jottino no do kabaruji yu marway galo on compétite wide janvier 2012 janvier 2016 ko woni duubi nay ko basi di pintile sa haleedi meden nokku no docteur agel hok mi citede wide ministere nga mede hewbe keddino ko di do basiji wakkati jono ko honnoto wobbe kuliti wi li hen be kulti fati di do sariyaaji njoppire tiagal wide yalla jam e deedaran warta le nokku meden o kanjo gubino tirtode azawat lebe kolitiwi debe tawda fa honjugol wada li saha leedi meden di le majju so honjugongula na wada be kolitiwi yimbe en dunke en ande kan itter le tiagal leedi ndi fa ande be kolitiwi de bonanday den gonde wada li saha leedi meden di le lamu nyafinke o do won yimbe le luman kobe gombe tombe wala futo be ciusiyade wakkati jono wakkati fu yimbe le bombe sumbube palotobe laawi keddo he dana puyobe dun e tawede fu be kolitiwi de armi mali wakkani waldinde do CP ande anton non non tidallaji kabaru bolon wori leedi meden di wakkati jona assemblée nationale kambe koy mabbe ceekili hen dati be tawdama dum won walde adide sekud li hen dati arande fa dati kandi jokkere dum won hono en capiobe bolon gobbe leebe fa be gartire do sekirabdi won kabaruji mawdi min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade janvier 2012 janvier 2016 hikoni duubi nay ko bonanday di puddi le sa haleedi meden di wakande be nanandonde agel hokkobe adi nanude wakati mudon du emene laybe tuugi gube jiadi kobbe kambe ngadi bonandaji di le sa haleedi meden di haludame mo ndi do majjun dum yowi kenyan honjoto wobbe kuliti wid le hen wakati jonobe kulti faddi do sariyaaji njoppire tiagal holitinde wiide yalla bibbe mali faana jafindire le majjube kuliti wid wakati jonan hani wadede no watte fu jeewa yalla hono dum labbinirte fa faame ngabbe di do bonandaji kede kanko no dutede baba dako no ko halido hen do focci tan Ousmane Diko
fanda fe satuji e ngakiji do dabareji sariya kebante jogola le politikaku dum ana hulbini fa sanne sabede wattu fu de dabare sariya hebana jogola le politikaku dadu semo politikaku hebana jogola le sariya e garta ele do e bawana yo dum farati hebande o do kabar jogola le politikaku nyibudo le sariya farati ana don mo wawa hetinede sada
ay karti
gubeno tirtode azawat debe kulitiwi de kambe ko me wakkati jono be tawda jeewe yalla hono huro gongol hani wadirde le sa haleedi meden di fa faame yimbe le ngabbe di do bondaji do e majjon be kulitiwi so huro gongol an wad yimbe le dunke ande kanyen kani itter tiagal leedi ndi jaha konjo yo ko wad le sa haleedi meden di kanko atta he aggu mohammed yo goto do no waldino dirtende emene lande le majjo holitiwi wakkati jono o kaldale kawrangal hana wadde so yimbe le be mbasa nyangetto kede ko hali do hen do focci tan Ousmane Diko
mina watu fu membi fedde adna honjotonde joine mina ngoni arande e waji bindede ila wagadugu lewru juin 2013 biden keddi e do don fayle batu amen chakitido RGO fa fedde de fuda golle mu nule golle anakaani darnede fa toñabe fu anda gonga keba tojoraldu dabere majjun jinganta fay goto kana wayde jukkoje kennesera sariyadu donne misalani ke war hore ko de wawi latade fu ko wadde agel hok e paade goddo fu ana hakkillaji amen men de yali fayde watere do tidallaji di men kebi faanda dartugol ko woni gonga le leedi ndi e nokku goddo fu sabi bimbe ko wadde agal hokko ko cuudali dum natemu ana seedi be wurbe du ana
kanko ministre dum woni commune do kabaru denago le leedi meden de ministre commune do kabaru solda sibe salif traware e tema iber kulbali holita wiyede be gonno to tumbuto illa kenyen le majjo wakkati jono faabe jaawa yahno kabaru jam e deedere worri le laamu tumbuto tiagal modu do holita wiyede kambe ministre ngabe dido be jiida e sahibe gombe to tumbuto tobe secrétaire do bayni trimi jojo modo e holla men pemala ngal mi noddirta face facebook ngal
tamani
hal ni odo kabaru yidi puddato do fa hande le sa haleedi meden di dum won le cercle nyafinkobe koliti wiide bonanday dan gondi e wadde ton sabi de yimbe le nanobe ton lumoji be bawa yaade fe nokku tawe yimbe le bombe sumbube palaki be to e laawi so poyobe dum e tawede fu be koliti wi dum wonno armé mali o kanye walde no dirta CP ande antoine ngodde hokkindirde juude yalla nyongiti be an birfole ngenyaaji mu kede kanko no dirta do mohammed o yo merto sumpito kanko burdo anditirede do fana ko haali do hen do focitan Ousmane Diko
le commune sumpi Depuis God cercle jafunko o minen gondi satu fu e gollidide e gouvernement kanyel laabi leedi fawarde e yimbe wombe ton kanyu e gube bande kaborde de be CPA wombe sumpi famen ngartira deejere e deejinkinare nokku ton o famen kino golleji amen kojume le commune sumpi handen an foti yontere ko wadi nyanden ko honum wadi hankindu kasum e daari e cagita ka minen jondori no jaati nyongitibe men kabbino kaake wartude le commune sobbundu jokkana hendu commune sumpi leere kanyu e janke dadanga amen an feewti e gouvernement kanyu e gube bande kaborde de balle men fa deejere warta le commune o kanyu e le cercle o fu
suudu école du wala e jeyal lamu jande do do wure holitam wiyede kenyen be ngadi kawtal mabbe do bomako do ngal do kawtal yowikino jam e deedere wordi leledi meden di le majjundube pammini yimbe lo gombe tombe hono ko tonga e dewtere kaldal e kawrangal kede kanko noddete de rakiatu wale to ko halido hen do facci tango Ousmane Diko
on s'est dit que
e kila men kabaru hebande basi jogala yono hakkilo jabirta tan watta selato adanni monofu yafo dide beldu ndarta famudo goddo o endadu rewrintinde luttundirbe be fam wada tan hakkilaji bawa foccundirde kanon fama ana wawi wadde e dow ko wadi ko sabi dundu fay goto jabata mayande ko andana so tajurali hodum wadani jomun on golle yalla ko jomun dartata ko geejju gonga fay sed ana li hen mine yo dun men endata famude se ada yidi yimbe kawrafu kana mon fu andina ko woni e becce mun andina ko lajidu ko lajile hen du hale tidalaji fu ande di dartane dennodu jogala
avancer
dene wonde do bomako do dene nebnodirta same be kolliti wiide wakkati jono be joggi ton tidallaaji ndiyam hono gottibe gombe tombe kolliti wiide hono yimbele derniibe kabaroobe ngaaji gombe tombe be ngoni no jogiraaki hono kalisiiji di kanye ko nande muudo no feewiri le majjundube kolliti wiide won non sato mabbe mawdo suudu to ndiyam dan iwatto jaata be kolliti wiide won ankati yo ngaaji bilaadi ton di bilda ka de seriya ko etay dum waddi hono dido tidallaaji fu fa kebe famtaade kede kanko noddirta ma lamine kone o yo conseil dum won non leyi dende samen de ko hali do hen do fati tango Ousmane Diko
rubnaaji tati di yo comité mo dehaande de joino haybanno comitéji kewdi lomtondirdi kaybanno kanon di fuudi kebalitino di chaami yude de warde hande ko sakiti ko yontere jabbinde energie e hore mum do fi rubnaaji diidu itati fu di dokkata ndiyam kabar kebandiyan same commune tata bo darani ko dum fasanne golliji kewdi ngadi ton batte kebandiyam sabede rubnaaji ana pedi ndu bulli ndiyam en podde tedu asanoma ka ndiyam majji non keeta galleji fu tidala ana don do yoga ana heba yoga hebata ndiyam le nyalom
tagal ko lebbi kurdi jabbi ko be kuliti wiidi tidallaaji goddi le ballon le leedi meden di wakkati jono assemblée nationale be dari ki darne mabbe le majjum e jaltini le hen dati faabe kulita dum wonon de baale fi ballon be kaani nangude kambe ko mabbe tawama e dati jaltinaaji ilaran di fa kebe famtaade kebe Ousmane Diko
hono do do reenitinobe kawre mudun do assemblée nationale andini wiide fedde mawnde de Bokar Baba Diallo wiantande hedde e wonde dum e tawede assemblée gongini hono jukkoje godande yimbe na pelle faawarde pelle nabar tagal e fu ngartire yeso lamu odu wallire jawdi député mbi ana jeli latgol balondu fuditale leedi ndi ana dardi du hono wata jojinde walde bamako ndedu wada dennangal pelle sappo nay latoji balande kolliti wiide dido anniyaji baata latade sabe edi jedda sariyaji fedde mawnde lebbi jabbinode di dennangal reewntinobe mo comité olympique jojinino hollitina hakkilaji mudde bangal yaltude eti dalla dennangal pelle sappo nay latoji balonde du ni kono ko hollitano ko ilenen tabande wadali e bangal battene balon mali mo andaka no lartato jango Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
se kraabe jurnu yeden jeewe yelo dun ni les réseaux ngaji to en pudira do kaydobe kolitiwi dun walde humini ton kabaru commune ngaji ngoddi ton di e be ngondi okindirde juude wakkati jono fa commune ngaji ngoddi ton di fu pamrabe jeewa yalla dati hedi be kan yeltidde hen fa commune ngaji di tuugo dun je majju nanni be odo golle dun cuudi sarwusu kumiide kabaru lamu ngoddi ton di kany en lalini odo golle urutoy ngardam fa anka do santobe kollitiwdi nyaloma kejenaado wakkati jono lotirde juudu mudu sabundi dido hejojo puddi ile kenyeto santo le majjum kanko don kuma don godo to san oto kanko fuddi do golle jatto hokki jama o kabaruji do hollitinde wido ko yaato uinaay jaddom bi adama kanyu en nyawde dogoji jaa e mudu micitebe wido lotirde juudu mudu sabundi do sakko nyawuji kewdi tongidi do tundi tan gardan faado tumbutu dobe kolliti don no suudu doktororu wondo tondu be puddi famminde hono yimbeele mabbe gombe tombe doktoro ngabe gombe tombe wakkati jono le balde jube famminte ton fa beediro ande do kabaru doktoro yaw urutan garanti minirem fa don nokkundirdirte do gawo dum on lesa haleedi meden dibe kolliti wiide dum wonon procureur gondo to o yimbeele bombe sumbu kanyi en anni fa nanno nokku makko jamma aljuma dabbe nonde be do yimbeele hulitaweede be gonno do moto goto yobe yimbeele dido be jogino kaporde du ka gardi gondo to kanyu utti yite fewdude mabbe hulitaweede goto dali adna goddo o du kanyu ka jokki hendu wakkati joni honju gulan wondi e wadede le hen sekira bo litinde wiide tan won kabaruji moddi min jogini on do di le nogay anka nay lewru janvier hitane 2012 fa yottu hitane hikane 2016 hikon duubi nay hono ko bonanday di puddi le sa ha leedi meden di wakkati munde e menela kambe be tuugino gube jaddin kobbe hulitaade bonanday du ngadin to agel hokto soldats en himede hewbe mbari rama ton no boniri kanje gube no tirtode azawade be kolitiwide be tawda wakkati joni o fa horgol wade le sa ha leedi di so horgol gol dana wade tinno dum won non yimbe dunke ande itele tiagal leddi kaaje mbawbe famminde jama onon dido bonandaaji ngadiri sekira min joti on hedaade studio tamani ka kedde hedaade hono andir do no do e seeda yowtere meden de ana wodi